time.
Mac,
hold yep. the time.
Say, night on monkey.
Hold the time.
Mm.
Hold
oh,
the
yeah.
time.
Oh, yeah. I'm not blessed, ja. I'm not blessed, ja. I'm not blessed, ja. I'm not blessed, ja.
Kutoka Ubonga paka town now. From me turned out, hadi nilipo now. Bado nina swela kidogo angala. Kutoka shabiki paka naimba now. Fiti na chuki zao, nikakoma now. So au akishwa msini shinda nishe now. Oh yeah, yeah. Mashabiki awataki kiki, walataka muziki. Walao feki, doba na riski. Tunaishi nao, tunakula nao, na tunacheka na nao. Nasishi na niwala, pokingwa uchwara. Silogi miwasala, kikubwa duwa nala. Muziki biashara, au nitia sara. Na kila siku
Allah bless you, ja. Allah bless you, ja.
Waka tufiche sabuni tusoge mabafu. Walitona uswa elini ya tukupata tough. Tulizini, dana ya mashuka machafu. Tulianzia chini kabla kujua sarafu. Pali tulipoka nyaga walifuta nyayo. Kumbu kumbu tuloye chaga wamepita nayo. Na kibaba ntakacho jaza ni mimi na dayo. Habari zetu ndo watazijaza milani yayo. Sasa Masaki na waka lotion. Nimeweka Versace ndani ya motion. Maisha safi pembeni ya ocean. Chakula busati na focus na mission. Hale walipo nipo simpo. Meshindwa kulalo na leta malalamiko. Champagne kiko skonde izi zipo. Chamsingi mapambano pochitemi mafuriko.
Ja,
More Green International.